Banyekobi. Fani ya chandaru ko chinan sirin.
Lumuiva.
Munan la. Bulma wakati ab sirin.
Chuluyer.
Te dootu ma wote ti ak sirin.
Irlan.
Kudul bamba do mi mamja. Ñepp ci ña fandar gi jo wax ni yalla du bur
ñom ñepp
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 ñepp ci ña fandar gi jo wax ni yalla du bur
ñom ñepp
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 ba nopi
ah
nek yap xat ni ko
ci lu wer
Kudul bayu Sheikh Abdulat
Magge
sab signati ranga fandar
batay
Sing Bamba
Magge
biro ndar ya fa tontu Allahu Ahad
Silver
toftal ci Allahu Samad
Silver
lam yalit wa lam yulad ken du do mi mamja Sing Bamba
Magge
gouverneur daf ni ko
lum ko wax
lutax ñu nan la grama rabut mago ci serigne ci
lum Bamba wax
Ahmadou ni ko
ah
lutax ñu nan la gouverneur nga te do no ko
yey la go
Ti gouverneur su waxe
ah
ken du ci tek ba wala lu ko neex ngay tontu wala mu galan koor la kudul magi sidi anta ga wa tontu wo biro ndar gouverneur da ni ko
num ko
modu mbake
ah
man dama am sas
lu bamba lo
ahmadou ni ko
ah
man dama am khas
yey la go
Gouverneur Daniko
Lumka
Modou Mbake
Ah
Soma xamone ding ma moyo
Lubamba
Sing Bamba Niko
Ah
So deme ba xam ding ma moyo
Yey nako
Gouverneur Daniko
Lumka
Modou Mbake
Ah
Riwmi ku fi ma sa jaar di wote dine mala galankore
mama wa
sing bamba niko
ah
su ñeeki won ci man dolal kenen mbolam ñi fi ma sa jaar ma ci gën di pank bay du suru ma su mbayam sakantuma ko wara ma zek mamam
yey la go
Gouverneur Daniko
Lumka
Modou Mbake
Ah
Soma xamone ding ma moyo
Lumbamba
Sing Bamba Niko
Ah
So deme ba xam ding ma moyo
Yey nako
Gouverneur Daniko
Lumka
Riwmi
Ah
Ku fi ñak baat mala ko xagn
Lumbamba
Dam Niko su elege ko fi am bat mala koy may
yey nako
def len nu magal bayu serigne sali woy borom gabon serigne bamba yaay jennu way waaw yow yaay jennu Serigne Bamba yaay jennu way baba yow yaay jennu mangi ñaan ko wax lolu yalla nga magal ci diwin te boy ñew diwin sa aaju yalla na faju Serigne Bamba yaay jennu way Yow yaay jennu
Bamba
Fuba gade ke dam bamba na le nienze fuma idake. Indi konda karu.
Dakaru.
Indi konda karu.
Dakaru.
Indi konda karu.
Dakaru.
Yubu konda karu.
Dakaru.
Bamba ya khalin yudelosi ko. Yare,
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 yare, yare,
yare,
yare, yare,
yare,
yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, yare, for Flaco Yamale to Babianan Cousin Bamba, for Begade Bamba Nale, and he said, for my again to Babianan Coborum Tuba, for Begade Bamba Nale, and he said,
for my again
to Babianan Coradim Rosol, for Begade Bamba Nale, and he said,
for my again.
Indi konda karu
Dakaru.
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 Bamba ja khalin yudelosi ko. Yubu konjare
yare.
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 Bamba ja khalin yudelosi ko. Motax ramul masiri ila jurbel la dal sasin law ayano sirama fi siri maramo ramo ramo ramul masiri ila jurbel jare walegi man mayam fofu pan may yengalel rew mi doni sama
wa wa
gutublo ñi fi tubul ñu jaamu rahman
yaqfal ma yangal rew mi dawli sama
namalay
gutublo ñi fi tubul ñu jaamu rahman
la zan faam yangal rew mi dalni sama
baba
gutublo ñi fi tubul ñu jaamu rahman
yaqfal ma yangal rew mi dawli sama
amala gutublo ñi fi tubul
ñu jaamu rahman
Lai Sheikh Mbake ya tunambu lang fu mu dal mu
no Ferit ferit
Baram Taif peñu ko kan ko la nga ñu nga
Sheikh Mbake ya tunambu lang fu mu dal mu no
Deizan Baram Taif peñu so kar ko la nga ñu nga
Lai Sheikh Mbake ya tunambu lang fu mu dal mu no Ferit ferit
Baram Taif peñu no kar ko la nga ñu nga
Sheikh Mbake ya tunambu lang fu mu dal mu no
Deizan Borom Taif peñu sukar kula nganyinga Billahi mus mu ndaw mu nu sol yap mak moy
Giling giling
ke babule doomi am de kelen kelen
Mus mu ndaw mu nu sol yap mak
moy Sopp señ bamba loxo ca kaw ke babule doomi am de kelen
kelen
Billahi Ali Yusrifal Makhtar Kunti donu ma sanu wi he mi tam dolu ma
ali yusrufal makhtar kun ko donu
ma sanu wi he mi tam dolu billahi ali yusrifal makhtar kun ti donu ma sanu wi he mi tam dolu ma
ali yusrifal makhtar kun ko donu
ma sanu wi he